ya kizura, eh. Munyono watakandi ziwe, because you're my wife to be. I need you for life, yes I need you for life. Kekito na soro ni akula niwe, mpaka mpaka again. Kizuze chiroto chanje, you made my dream again. Kizuze chiroto chanje, sana kwete tatu. Kizuze chiroto chanje, you made my dream again. Kizuze chiroto chanje, sana kwete tatu. Amazimanga gamba kunkawa minga sharira, yeah. No shoka hangu ryo wanje, kamari wahanyanjai. You made my dream again. Kizuze chiroto chanje, sana kwete tatu. Kizuze chiroto chanje, you made my dream again. Kizuze chiroto chanje, sana kwete tatu. When I see you bring me light in my eyes, yeah. Ah, harinye ori kenyo ngoriza hamizi. Shereka ni kulonda everywhere you go. Kizuze chiroto chanje, you made my dream again. Kizuze chiroto chanje, sana kwete tatu. Kizuze chiroto chanje, you made my dream again. Kizuze chiroto chanje, sana kwete tatu.